Ojalá la ve, lo mago encima.
Sikula, bevali minyango sapuma, behambi zinyanga bevali zindela satula sifuni kuluma. Mina angeke ngikushiye, mangihamba ngizokubamba ngesandla. Noma kunzima zisinethi zimvula, ngiyafunga angeke ngikushiye. Wena uphethe ukhiye, wokufusa amadlozi akhiye. Nokikhizo mama bepinga matshali, bathule udumo. Mina ngizohlala nawe, mina ngizofa nawe. Kipe kolweni, ngiyacela uqini sibindi. Kumbula umzimu esidlule bubona, emuva ayimina ngisaphindi. Ngeke selila, ngeke ngikushiye, noma kumnyama kubomvu. Angeke balunge, sesikhulile, noma bethumele umkhovu. Emazulwini sekulotshiwe ukuthi angeke ngikushiye. Ngabe ngiyaganga mangishiya lo muzi, sengwakhe ngamandla mangaka. Ngeke ngikushiye, zohlala nawe, noma kunzima. Kuhlala nawe,
kuhlala nawe, noma kunzima. Kuhlala nawe,
mina ngizohlala nawe.